shemeji, ai shemeji. Kama unacheza, cheza pembeni, ukiniga mbele, unonta kumwagi. Ai baby, ai baby. Kama unafika, sita mapema, ukichelewa, takumwagi.
Raya bata masesi, raya tungi ulewe. Raya mziki uchezi, na usicheze mwenyewe. Nahitaji kuwa happy, party after party. Usinishike mashati, pesa sikupi, naenda polisi.
Jamani pombe
tena kunywa lakini hainishi.
Kama unafika, sita mapema, ukichelewa,
takumwagi. Jamani
pombe
tena kunywa lakini hainishi.